Ya. Yaman, mara ingine jo. Big up, everyone.
My name is Jeff.
Yaman.
My name is
Jeff. Ya.
Sign me jet, you know, najua I'm the one. Full maga, najio naga Trump.
Na nikigeti wanajua ni kukwan. Full trapper na wananiona punk. Full maga na unatakifa.
Bass rapper na wanakuita punk.
Full manga vile inafa.
Big bad boys neza turifa. Big bad boys neza turifa. Big bad boys neza turifa.
Full manga vile inafa.
Literally, iliteta mwalemea na literature. Niko lit ali na midate nikiwa kemianga na nature. Nipe beat kali, siesitate kuwa mada ni leisha. Na lyrically spukonsetate tutajimada na pressure. Big bad boys uneza turifa. Big bad girls wanauza turifa. Big bad voice ndio na prefer. Full of bad choice, sijaiko sanga kirifa. Niko mbali na mabeste, niko na marifa. Na kili ikoteke, niko na marifa. Sakubali niteseke na sikuli sifa. Food chain na kipete unakula silver. Ujai cheki pastas wana cannabis. Bado uja cheki rastas wana cannabis. Ulikalisha biashara uli cannabis. Ulikata biashara uli cannabis.
Big bad boys neza turifa. Big bad boys neza turifa. Big bad boys neza turifa.
Full manga vile inafa.
Big bad boys neza turifa. Big bad boys neza turifa. Big bad boys neza turifa.
Full manga vile inafa.
Fuck it, nika nimesahau kubeba kifa. Uko na bahati ukiamua kunidifa. Fati fati ka unafunga rifa. Arifa tu banji ka una marifa. Not Milan Peru in full attire. Colombian flu tumepack pupa ya. Triple B coming through wanadai sura ya. Busy B namka as early as jua kan. Niko madawa squeezy naitwa Dr. Dre. Don mengia 30 na nazimeza kama tray. Na kauligwa stray utazimeza takani stray. Piga tenjeka kuna mtu anamblain. Nani wanataja my name in vain. Ni hatari kuna mtu na die blastain. Niko na chuma wezi kuwa able na cane. Najue kuhusu lakini pigwa again. Sign me jetini wanajua I'm the one. Full maga najionaga Trump.
Nani kigetini wanajua ni kukwan. Full trapper na wananiona punk. Full maga na unatakifa.
Bass rapper na wanakuita punk.
Full manga vile inafa.
Big bad boys neza turifa. Big bad boys neza turifa. Big bad boys neza turifa.
Full manga vile inafa.